DJ, the DJ all day, baby.
Moko,
mwali makashtiti, kuba, dani taraja, taraja. Yani ashkiki, sugar, tamu faraja, faraja.
Hadi mingu ya saba na itamalaika waje watu linde.
Una baraka za maswahaba, walopita, zitukinge.
Oh baby,
ile ajana sitisha kidogo.
Oh baby,
pilipili mutama kwa uji wa mwogo.
Oh baby, waje wanaochonga sana chambe kwa madongo.
Oh baby, oh baby.
Baba wa moyo wangu uloshikilia majibu ya swali la pendo langu umenipatia.
Sema utakula nini, niko tayari kukupikia.
Au ni rosti maini kidogo hali na vibagia.
Tashtiri, baby.
Yeah, fire.
Au vipi, song number 2 kwenye album.
Yeah, changes.
Meona wasani.